shibira hirabana babo inshuti zabo imiryango yabo nabonye inshuti yandutse inzozoze niyo yankuze yampaye agakiza abantu benshibira hirabana babo inshuti zabo imiryango yabo nabonye inshuti yandutse inzozoze niyo yankuze yampaye agakiza yewe Yesu nzajya nkwirahira ibyo wakoze birenze ubwenge bwanjye wowe wankunze narava mu nda ya mama ibyo ushoboza nzajya nkukorera yewe Yesu nzajya nkwirahira ibyo wakoze birenze ubwenge bwanjye wowe wankunze narava mu nda ya mama ibyo ushoboza Chuti zomisi zira kundana zika jendana o zika nasangira urupfu rwazaruka zitandukanya Aiko Yesu no murupfu tuzajyana Chuti zo mwisi zirakundana Zikagendana o zikanasangira Urupfu rwazaruka zitandukanya Aiko Yesu no murupfu tuzajyana Yewe Yesu zajya nkwirahira Ibyo wakoze birenze ubwenge bwanjye Wowe wankunze narava mu nda ya mama ibyo ushoboza nzajya nkukorera Yewe Yesu nzajya nkwirahira ibyo wakoze birenze ubwenge bwanjye Wowe wankunze narava mu nda ya mama ibyo ushoboza nzajya nkukorera Tururirimbe Uganda yona Tuguyimbe Burundi wose Tuzaruvuga Kuko niwe mami Watubambiwe Muwanda wose Tururirimbe Uganda yona Tuguyimbe Burundi wose Turuvuge Kuko niwe mami Watubambiwe Yewe Yesu Zajya nkwirahira Ibyo wakoze Birenze ubwenge bwanjye Wowe wankunze Narava mu nda ya mama Ibyo ushoboza Nzajya nkukorera Yewe Yesu Zajya nkwirahira Ibyo wakoze Birenze ubwenge bwanjye Wowe wankunze Narava mu nda ya mama Show us love.